Kiki mamba sana wapi nduru wewe.
If you know, you know. Find the bitch, you know. Chemically nicer. Ducky brighter. Thick for my car. Gloria bro get the wet. I got ink. Party animal, party panda.
Yali nechido techoku ganza chibanda.
Nzaku sabo msanyu sabu nwa mezanga. Kuba chibando mulode mwezebo kusanga.
Oh come put it to me then. Bring that body to me, body that's fine. Sina funky container. Love must lust like walls of China.
Chelonde rata iti wa msuma wano. Baby yangambe sururu ya kusima wano. Agenda na chisusa mumazina wano. Takora figure ya kufuga na Nicki Minaj.
Nicki, 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 Nicki Bamba.
Nicki Bamba sana wapinduru, wapinduru.
Nicki, 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 Nicki Bamba.
Nicki Bamba sana wapinduru, wapinduru.
Wewe, kuchigali minataka cheza na wewe.
Everywhere minataka kwenda na
wewe. Wache ni kupende pende my wewe.
Tuye koleba biringa wapata na
wewe. Kuchigali minataka cheza na wewe.
Everywhere minataka kwenda na
wewe. Wache ni kupende pende my wewe.
Bona bona yena bulwa kwenkana.
Mimi kwa Mombasa nikupe penzi na bonanza. Kulela vunga jonaza. Kwe jona joko ya ongeza.
Chinyakole chichimbu chiswahili. Figa echi pretty like bad dreamy. Maswali yo nyuma kunyanga wali wahidi. Kumbuza na kugude yes I did it. Eyo ango kanayo ango kasayo. Kutayo okanayo mbukata zanyo na papayo. Kukwele kumbata kuna matata. Kukapatia ataka tili tarayanda.
Nicki, 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 Nicki Bamba. Nicki Bamba sana wapinduru, wapinduru. Nicki, 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 Nicki Bamba. Nicki Bamba sana wapinduru, wapinduru.
Wewe, kuchigali minataka cheza na wewe.
Everywhere minataka kwenda na
wewe. Wache ni kupende pende my wewe.
Tuye koleba biringa wapata na
wewe. Kuchigali minataka cheza na wewe.
Everywhere minataka kwenda na
wewe. Wache ni kupende pende my wewe.
Na yena bulwa kule
photogeniki. Kanku sabu le photo. Mulavu yona gata nefu na toto. Tuava na bawa pamu yoku na muza boto. Bakalu le na yenga kunzo gunda vya koto.
She call me party animal, party panda.
Yali nechido techoku ganza chibanda.
Nzaku sabu msanyu sabu nwa mezanga. Kuba chibando mulode mwezebo kusanga.
Oh come put it to me then. Bring that body to me, body that's fine. Love must lust like walls of China. Nicki, 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 Nicki Bamba.
Nicki Bamba sana wapinduru, wapinduru.
Nicki, 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 Nicki Bamba. Nicki Bamba sana wapinduru.
I wanna name Dr. Brain.